yakuze ukonfirme le mpilo siphilayo. Aha. Uyahluleka. Sa. Ayibo. Eseyahluleki calculate, eseyahluleka. Eseyahluleki calculate, eseyahluleka. Sibuhlanganise. Siphila kanja. Siphanda kanja. Ayibo. Sofa kanja.
Dita, what did the matter? What did the matter?
I'm